Blog Talk Radio.
Ruharanira impinduka Imana ihe umugisha urunana banyarwanda banyarwanda kazi bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme ndabashuhuje kandi ndabakiriye mbahaye ikaze mwese abadukurikiye kuri radio iteme kandi mbasabira imigisha y'Imana nshuhuje kandi abari ku buhanga bw'ibyuma kandi mbashimira ubwitange bwabo Imana ikomeze kudufasha ikomeze kubana natwe kandi iduhe imigisha yayo mu gihe duteze amatwi ubu butumwa buvuye kuri yo Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uyu munsi turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 2021 muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Simeoni Ndwaniye reka dusenge Mana yacu urakoze cyane kubw'uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo twigire hamwe ijambo ryawe urakoze cyane kubw'ijambo ryiza ijambo ry'agakiza waduhaye abanyarwanda turarikeneye dukeneye kugusanga tukabana nawe turagusabye kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo icyigisho tugiye kwiga kibe ikidukizanya n'imiryango yacu Nukuri mana turaguteneye kandi dukeneye kubana nawe bitari ibyanyura rureshwa ahubwo ari bivuye ku mutima abumva iki kiganiro bose ndabakuragije kugira ngo ubahe imigisha yawe udufashe ubane natwe byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen Bavandimwe icyigisho tugiye kwiga umutwe wacyo uravuga ngo aho abanyarwanda bahungira ubwicanyi bwa FPR bubugarije harahabi abantu benshi bajya bayibaza bati twahungira he twabigenza dute ubwicanyi bwatwokamye bwa buri munsi twabigenza dute ndagira ngo mbabwire ko ubuhungiro buhari iyo ni inkuru nziza ubuhungiro burahari aho abanyarwanda bahungira ubwicanyi bwa FPR harahari burya tuzira kutamenya ubwicanyi bwa FPR ni icyorezo cyugarije abanyarwanda b'ingeri zose Noa akiva mu nkuge imvura imaze guhita Imana yaramubwiye iti mu itangiriro igice cya 9 umurongo wa 6:6 ni amwe mu magambo ya mbere yamubwiye akiva mu nkuge hamwe n'abandi bantu barindwi umugore we n'abana be n'abakazana be hamwe bose ari 8 Imana irababwira iti uzavusha amaraso y'umuntu amaraso ye azavushwa n'abantu amaraso ye azavushwa n'abantu kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo aya ni amagambo akomeye cyane Imana yavuze ni ikigaragaza amagambo ya mbere Imana yabwiye Nowa akimara kuva mu nkuge ni ikigaragaza ko kuvusha amaraso ari ikintu Imana yanga urunuka ni ikigaragaza ko Imana ibyanga urunuka iti uvusha amaraso y'umuntu amaraso yazavushwa n'abantu kuko Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo yaremye umuntu afite ishusho yayo nyamara kandi ubwicanyi n'akarengane ntibyigeze bihagarara kuva isi yakwinjirwamo n'icyaha nubwo Imana yabibabwiye gutyo kugeza uyu munsi byababaje cyane ko natwe abanyarwanda amateka yacu yaturanze ari ubwicanyi nta kaga nko kubuzi ko ugomba gupfa udafite aho ubungira abanyarwanda barabiza hari kurusha abahandi nko muri genocide yo mu gihumbi 1994 yakorewe abatutsi ndetse na mbere ya genocide muri leta zabanjirije leta SPR noneho na nyuma ya genocide muri leta ya SPR ubwicanyi bwabaye karande mu banyarwanda nyamara kandi aho abanyarwanda bahungira ubwicanyi harahari abanyarwanda baravuga ngo intamenya ntibwira umugenzi bamwe barabimenye ntabwo babyiseho abandi ntibabizi ariko ari abatabyitayeho ari n'ababizi twese dukwiriye kushyira ibitekerezo hamwe tukarangamira hamwe tukarebera hamwe kandi aha hantu ho guhungira tukahamenya kandi twahahungira Yesu Kristo akiri muri iyi si yarebye uko abantu bababaye areba uko baremerewe n'ibibazo by'ingutu bari bafite byari byarabashegeshe areba uburwayi areba gupfa no gupfusha areba intambara zitwara ibihumbi areba inzara areba abana bishora mu biyobyabwenge erega ibyariho kera n'ibyariho ubu ngubu birasa bimwe birasa cyane ibindi nubwo bidasa ariko wanabigereranya hari ibyari biriho icyo gihe bitariho ubu ngubu hari n'ibiriho ubu ngubu bitariho icyo gihe ariko byose ni ibibazo birasa maze arabireba byose abana bishora mu biyobyabwenge ndetse bakanga no kujya mu ishuri n'ibindi byorezo bimeze nka COVID-19 na Delta variant ariko cyane cyane icyo gihe yarebye abantu b'Abayahudi bari abakuru b'idini yaho areba uko barenganyaga abantu babahatira gukomeza amategeko ya Mose ku ngufu bababwira ko agakiza kabo ariho gashingiye bababwira bati nimukomeze aya mategeko ngaya baragenda ngo bishyira mu mwanya wa Mose babwira abantu uburyo bagomba kubigenza ku ngufu kandi niba mutabikoze murarimbutse agakiza kanyu nahanga hagashingiye nuko mufata aya mategeko yose mukayakomeza muri Matayo igice cya 23 murongo wa mbere kugeza wa kane ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be arababwira ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora bahambira imitwarire iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu ariko ubwabo ntibemere no kuba bayikozaho n'urutoke rwabo murumva se abantu batari bararenganye abantu bari bararenga abanditsi n'abafarisayo n'abayobozi b'amadini b'idini rya gifarisayo rya kiyuda muri icyo gihe rya kiyahudi baragiye bicaza ku ntebe ya Mose kuko bari bazi ko Mose yatanze amategeko menshi cyane barareba bataye amategeko abantu tugomba kuyabahambiraho ku ngufu kandi tukababwira ko agakiza kabo ariho gashingiye abantu baragenda barihambira birabananira abayahudi bati mubikore ku ngufu Mose yari afite amategeko tubona ko ngo yari amategeko 613 Mose yari yaratanze amategeko 613 muri ayo 613 365 yari amategeko abwira abantu ngo mwe gukora ibi n'ibi uramenye ntugakore iki n'iki bikagenda bitageza mu mategeko 365 noneho hakaba n'andi asigaye kugira ngo byuzure 613 andi 248 yavugaga ngo mukore ibi ngibi korutya ayo mategeko ari muri positifu yakorutse akagenda akagera muri 248 ari muri negatifu ya uramenye ntugakora iki akagenda akaba 365 wayateranya 365 na 248 akaba 613 muri ayo ngayo harimo no gukebwa ariyo circoncision gusiramurwa ryari rimwe muri ayo mategeko ndetse amwe muri ayo mategeko yarakomeje kugeza ubwo Yesu yaje abayahudi bari bakiyakurikiza cyane tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 tubonamo impaka zabaye mu itorero zishingiye kuri iri tegeko ryo gukebwa cyangwa ryo gusiramurwa abayahudi bari baremeye Yesu bashaka kuzana mu idini cyangwa se mu itorero iryo tegeko ryo gukebwa bati ibyo aribyo byose abanyamahanga abatari abayahudi baza mu itorero tugomba kubashyiraho ture tukabashyiriraho iri tegeko ndetse tukababurije gukebwa kugira ngo bemererwe kuza mu itorero ndetse tukababwira yuko agakiza kabo ariho gashingiye impaka ziraba abigishwa ba Yesu barahaguruka Petero arahaguruka n'abandi bati ibi ntabwo ari byo agakiza kacu ntabwo gashingiye ku gukebwa agakiza kacu gashingiye kuri Yesu Kristo kumwemera nk'umukiza wacu impaka zabaye ndende ariko bahava bafashe umwanzuro urumva rero ko aya mategeko amwe namwe nk'iryo ngiryo rya circoncision yari agikurikizwa ku ngufu urumva ko abantu bari baragiye mu buretwa buteye ubwoba ibi rero nibyo Yesu yahereyeho arabireba biramubabaza cyane maze abwira abantu bamwumvaga ababwira amagambo akomeye cyane amagambo ari muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza muri 30 bavandimwe aya ni amagambo akomeye cyane ni amagambo Yesu umwami wacu n'umukiza wacu umuremyi wacu yavuze abwira abantu akaba ari n'amagambo atubwira uyu munsi nyamuneka tuyumve kandi tuyahe agaciro Yesu yabwiye abantu ati ari nabyo atubwira uyu munsi ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye Yesu Kristo ati nimuze murumva ko nimuze cyangwa se tubishyize mu buke ngwino urumva harimo itegeko biri muri mode imperatif nimuze ngwino nta negosiyasiyo yindi ngwino ni itegeko ni ukuvuga ngo niba utaje urupfu rwawe ni urwo ngurwo niba uje agakiza kawe nako ngako nta mahitamo ufite uretse kuza niyo mpamvu Yesu yashyizeho itegeko yabivuze mu buryo imperatif mode imperatif ati ngwino nimuze bavandimwe icyo gihe byari bimeze nabi cyane nk'uko maze kubivuga abafarisayo bashyiraga abantu ku nkeke bati mukore ibyo tubategetse sisitemu yacu ni muyiyoboke mwanze mukunze mwubahirize aya mategeko yose uko ari 613 muyafate mu mutwe muyashyire mu ngiro ku ngufu niba bitagenze bityo muzarimbuka agakiza kanyu niho gashingiye gukora aya mategeko mukayakomeza mukayabloka mukayavuga mukayaririmba mukayakomeza mwubahiriza amategeko yacu n'imigenzo yacu niko aba bayobozi b'idini aba banditsi n'abafarisayo babwiraga abantu Yesu ati nimuze mbaho uburuhukiro nimuze mwese abarushye n'abaremerewe abo bantu niyo bo yabwiraga nimuze mbaho uburuhukiro ariko sinabo ngabo gusa ahubwo yabwiraga barushye bo yabwiraga bari munsi y'akarengane bose yabwiraga bicwa bose yabwiraga barenganywa bose yabwiraga bicwa n'inzara bose yabwiraga bari munsi yakaga bose bari mu kaga bose abari mu kaga bose akaga kariko kose yabwiraga bari mu ntambara bapfa buri munsi yabwiraga bicwaga n'ibyorezo byateraga hirya no hino ibyorezo byokamye abantu inyoko muntu kuva isi ikiremwa kugeza uyu munsi kuva icyaha cyakwinjira mu isi kugeza uyu munsi Yesu ati nimuze ngwino mbaho uburuhukiro nimuze mwese abarushye n'abaremerewe mbahe aho muruhukira mbahe uburuhukiro murarushye nimuze dore aho babahereye nimuze come bavandimwe kuguhamagara dukwiriye kongera tukagutekerezaho Yesu Kristo arahamagara abanyarwanda n'abanyarwandakazi Yesu Kristo araduhamagara ati nimuze uku guhamagara uku kurarika kwa Yesu Kristo si uko kwinjiza abantu muri programu cyangwa se muri sistemu rekada uku guhamagara kwa Yesu Kristo ati nimuze si uguhamagarira abantu kwinjira mu idini iyo ari yo yose uku guhamagara si ukugira ngo uyoboke abayobozi cyangwa se abategetsi abari bo bose habe na gato uku ni uguhamagara k'umuremyi wacu uku ni uguhamagara k'umukiza wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo uku ni uguhamagara uwifuza gutabarwa nawe uwo ari we wese nta n'umwe uhejwe twese nta uvuyemo yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa yaba umuzungu yaba umwirabura yaba uwo ari we wese yaba ufite amagara mazima yaba ikimuga yaba umurwayi yaba umuzima yaba uwo ari we wese nimuze ngwino ntawuhejwe uku ni uguhamagara uwifuza gutabarwa na Kristo uwo ari we wese Kristo ni we wenyine utabara Kristo ni we wenyine utanga ubuhungiro tubyumve bavandimwe mubyumve wenyine uwamwisunze ntacyabura na kimwe arabanza akaguha amahoro akaguha uburuhukiro ukumva uguwe neza kandi yongeye kutubwira ati nimushake ubwami bwo mu ijuru bwa mbere na mbere aba ari cyo mukora cya mbere mushaka Imana bwa mbere ibindi byose nimumara kubona ubwo buruhukiro nimumara kubona Yesu Kristo muri mwe nimumara kubona umwuka wera muri mwe nimumara kwegera Imana ibindi byose muzabyongererwa byose uku ni uguhamagara ukeneye kuba umukristo nyamukristo wese ati ngwino nimuze bavandimwe ubukristo nyabukristo ni isano ufitanye na Kristo ni isano ufitanye na Kristo ubwo ni bwo ubukristo ntabwo ari ukwicara hasi ngo urebe ko ngo ujye wiyanaliza buri munsi urebe ko akomeje amategeko y'Imana cumi. No, ntabwo ari bwo Bukristo. Habe na gato, ntabwo ari ukuba mambure w'idini cyangwa se church iyo ari yo yose. Habe na gato, Ubukristo ntabwo ari ukugerageza amanywa n'ijoro wisuzuma ubutarangiza ngo urebe ko akomeje amategeko y'Imana cumi. Habe na gato, Ubukristo ni umubano n'ubusabane buzira divorce, ubusabane na Yesu Kristo buzira divorce, nibwo Bukristo. Nicyo Yesu Kristo aduhamagarira uyu munsi. Uyu mubano niwe aduhamagarira, ubu busabane buzira divorce nibwo aduhamagarira ati nimuze ngwino. Kristo araduhamagara ngo tuve mu karengane, ngo twoye gukomeza gukandamizwa, ngo aturuhure. Niwe wenyine utanga ubuhungiro, nta wundi. Twamaze kubona abantu benshi bahunga, bahunze leta mbi, leta yicana, no mu Banyarwanda babayemo kuva kera, ari abahunze kera, ari n'abahunze ubungubu. Yewe ndi mukuru cyane, ngiye mu ngoma zabanjirije iya FPR, nabonye Abanyarwanda b'impunzi leta zabanjirije iyi ngiyi ziboherezaho abantu bakajya kubicira hanze. Narabibonye, amateka agenda yisubiramo. Iyi ngiyi ya FPR irakabije cyane kuko yabigize umwuga, ariko na mbere byari biriho. Bajyaga bohereza abantu muri Uganda aho impunzi zari ziri, bakoherezayo abakobwa bo kujya kubashuka, bakoherezayo abantu nk'abo bakajya kubicira hanze. Ibyo narabibonye. Ariko noneho PR iyo yazanye akarusho, yazanye ibitari ibirenze byari biriho biteye ubwoba. Yesu Kristo niwe wenyine utanga ubuhungiro, aho nta muntu uzagukurikirana ngo agusangeyo akwicireyo. Niwe wenyine uku kuruhurwa, niwe wenyine ushobora kugutanga, nta wundi. Ushobora guhungira mu gihugu wibwira ko uhungiye mu gihugu cyiza, igihugu kizaguha ubuhukiro, ubuhungiro, ariko umwanzi akagusangayo akagutsindayo. Ibyo nibyo nari ndimo mvuga, ibyo turabimenyereye. Ni bangahe bamaze kwicirwa hanze barahunze u Rwanda, leta ya FPR ikabakurikira nayo ikabicirayo? Ni benshi. Ubwo ntitubaze abo yicira mu gihugu, ariko n'abo yicira hanze. Ukuruhurwa nyakuri, uguhunga nyakuri, kuri muri Kristo wenyine niwe ushobora kugutanga. Ntabwo ari ibyo ukorera cyangwa utangaho ikiguzi, ahubwo ni ubuntu, ubibona ku buntu. Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kudukuraho imitwaro ituremereye. Yesu Kristo wenyine niwe ushobora kubohora ababoshye. Niwe wenyine ushobora guhumuriza abihebye, kandi invitasiyo ye igera kuri bose, ntawaheza, nta n'umwe aheza. Yesu Kristo ati, mwese abarushye n'abaremere, mwese abarengana, mwese abahigwa, muzivusa, mwese ntawuhejwe, nimuze mbahe uburuhukiro, nimuze mbarenganure, nimuze ndabaruhura. Bavandimwe, uku kuturuhura ntabwo ari imirimo myiza tuba twiriwe dukora, ntabwo ari imirimo tuba twiriwe dukora, nko kwirirwa wubaka wageze ni mugoroba ukumbuguye agacuho cyangwa kwirirwa uhinga ukirugwe agacuho akaba yakubwira ati ngwino uruhuke oya ntabwo ari imirimo ntabwo bishingiye ku mirimo dukora ikibimbwira nuko Yesu Kristo amagambo yakurikijeho amaze kuvuga ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe mbaruhure amagambo akurikiyeho yongeye avuga ati nimuze mubagaragu banjye iyo biramuka ari ukuruhuka imiruho y'imirimo twirirwamo aba yaravuze ati nimuze mbakize iyo mirimo nimuze mbaruhure iyo mirimo nimuze mbaruhure ubwo buretwa ariko yaravuze ati nimuze muba abagaragu banjye umugaragu usakora iki umugaragu n'ubundi arakora mu cyongereza bakoresha ijambo rikomeye cyane ntekereza ko abanyarwanda babuze uburyo barihindura kubera ko ni ibintu tutagira mu Rwanda mu cyongereza baravuga ngo mu kimbo cyo kuvuga ngo muze muba abagaragu banjye baravuga ngo take my yoke upon you yoke mu Rwanda ntabwo twigeze tuyimenya abantu bagenze amahanga nibo bagiye bayibona nge narayibonye nayibonye mu bihugu byo muri Aziya cyane cyane mu Buhindi niho nabonye yoke yoke ni igiti batambika hejuru y'amajosi y'ibimasa bibiri y'amapfizi abiri amapfizi ahinga cyangwa amapfizi akurura ibintu biremereye cyane bagatambika igiti kiremereye gikomeye cyane cy'urubaho hejuru y'amajosi bakagitambika hejuru y'amajosi y'amapfizi abiri noneho bakarashumika umunyururu uwo munyururu bakagenda bakawufatisha ku kintu ayo mapfizi agomba kugenda akurura kiremereye cyane ku buryo ayo mapfizi arimo akurura ureba mu maso hayo akenshi ugasanga imitsi yareze ndetse ugasanga irenda guturika hari n'amapfizi amwe kubera gukurura cyane ahagwa agapfa iyo niyo yoke mu cyongereza ngo take my yoke upon you mu kinyarwanda barasobanuye ngo muba abagaragu banjye muze muba abagaragu banjye murumva ko ntaho bihuriye ariko kandi biranahahuriye kuko nta muntu ushobora kujya muri yoke atari umugaragu si n'umugaragu gusa ahubwo ni imbata ni imbata kera imbata niko zakoreshwaga nka yoke nk'ayo mapfizi akurura ibintu biremereye cyane Yesu ati take my yoke upon you ni ukuvuga ngo mwari munsi ya yoke none nimuve muri iyo yoke muze mujye muri yoke yanjye munsi ya yoke yanjye ni ukuva muri yoke mujya mu yindi yoke ariko noneho ikibazo ni iki ngo mbese itandukaniro rya yoke ya mbere na yoke ya kabiri ni irihe ni irihe Yesu ntabwo yavuze ngo nimuze mbakureho za yoke ahubwo yaravuze ngo nimuve muri iyo yoke murimo nimuve munsi y'iyo yoke murimo muze ntabwo yavuze ngo muze muruhuke muve muri iyo yoke yoke ibaveho ahubwo yaravuze ngo muze muruhuke ariko muruhukire mu yindi yoke munsi y'iyindi yoke ni ukuva rero muri yoke mujya mu yindi nibwo buruhukiro Yesu atanga ariko ngiye kubabwira itandukaniro riri hagati ya yoke ya mbere na yoke ya kabiri yoke murimo yo kwicwa na leta yakabarengeye ikabica yoke ya kababaro katagira ingano kabawe barengana kabantu bicwa bazira ubusa buri munsi ibyo turabibona buri munsi mu gihugu cyacu Yesu ati izo yoke iyo yoke nimuze nyibakureho nyamara kandi ndayibakuraho mbashyira mu yindi yoke niko kubaruhura ni byiza rero ko tumenya diferanse cyangwa se itandukaniro riri hagati ya yoki ya mbere turimo yo kwitwa nabo bategetsi b'ibihugu buri munsi kugira ngo twumve itandukaniro riri hagati y'iyo yoki na yoki ya Kristo. Yesu Kristo aratuvana muri iyo yoki yatujahaje atujyana munsi ya yoki ye. Itandukaniro se ni irihe? Itandukaniro turibona mu magambo akurikiyeho na none. Amagambo akurikiyeho yaravuze ati munyigireho, munyigireho. Umuntu yigira ku wundi se ate? Umuntu yigira ku wundi areba uko akora. Ndetse wamara kureba uko akora ukabyimenyereza cyangwa ukabipratika ukiga imico ye ya buri munsi umwigiraho. Yesu Kristo ati munyigireho, ukareba imico ye ya buri munsi, ukimenyereza uburyo akora ibintu, ukamenya ibyo yanga n'ibyo akunda, kugeza ubwo uhinduka nkawe. Uku niko kwigira ku muntu. Umuntu akubwiye ati nyigiraho, ntabwo ari ukwicara gusa ngo wumve ibyo avuga ugende ubibloke. Oya, ntabwo ari ukwicara gusa ngo wumve amabwiriza uyabloke, uyamemorize, ahasigaye ugende witurize. Ahubwo ni ukureba imigenzereze ye ya buri munsi ukayigana, ukayipratika, ukamenya uko akora, ukamenya uko agenda, ukamenya uko avuga, byose ukabyigana. Ukiga ingendo ye, ukiga imvugo ye, ukiga imirire ye, ukiga iminywere ye, ugahinduka nkawe. Nibwo buryo Yesu yavuze ati munyigireho. Ntabwo rero Umukiza wacu ashaka ko twiga mu buryo bwo gusoma gusa ngo turunde information mu mutwe, ahubwo ashaka ko ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi buhinduka, bugahindurwa n'uko twomatanye nawe, twabaye ipatanarugi nawe, nk'uko Abanyarwanda babivuga. Nk'uko uko Yesu atubwira ati nimuze mbaruhure. Ariko uko kubaruhura ni ukwemera mukaba abagaragu banjye. Uko kubaruhura no kuba abagaragu banjye ni ukunyigiraho, ni ukunyigiraho mugashaka ubuzima ko bwose bwose bwanyu bwa buri munsi buhinduka bukaba nk'ubuzima bwanjye, bugahindurwa n'uko mwomatanye nanjye, mugahindurwa n'uko twabaye ipatanurugi, mwabonye imigenzereze yanjye n'uko nkora mukabyigana mugakora nkabyo. Ababibonye bose bakabona mwaramaze guhinduka nkanjye. Njye numva hari abantu b'abarokore bajya bavuga ngo uriya muntu yamize Yesu, abandi bati uramenye n'ushaka kumumira ntukabanze kumukanjakanja, jy'umumira wese, ube nkawe, ugende nkawe, uryame nkawe, unywe nkawe, urye nkawe, uvuge nkawe, ugende nkawe, uhinduke nkawe, womatana nawe. Ni ukuri nibyo Yesu ashaka. Ati munyigireho, munyigireho. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo yarakomeje ati uku kunyigiraho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Mu Cyongereza haravuga ngo ndi meek, I am meek, I am gentle. Hamwe haravuga ngo I am gentle, bikurikije za translations cyangwa za tradiction za Bibiliya z'Icyongereza. Zimwe zivuga I am gentle and lowly in heart, ahandi hakavuga ngo King James Version iravuga ngo I am meek. Urebye ubusobanuro bw'ijambo meek usanga ko ngo ari umuntu wicisha bugufi cyane, hari ahandi hasobanura ijambo miki hagasobanura hakavuga ko ari umuntu ufite ibintu bitatu byakomatanyirije hamwe bigafatana bikajya hamwe. Icya mbere ni righteousness cyangwa gukiranuka, bikongeraho inner humility, kwicisha bugufi kuri mu muntu imbere, kutari inyuma gusa ahubwo kumurimo, akaba umuntu wicisha bugufi cyane. Icya gatatu akaba patient, umuntu wihangana. Ibyo byose mwiyo bifatanirije hamwe gukiranuka, kwicisha bugufi mu mutima no kwihangana, ngo ibyo bitanga iri jambo rya meekness cyangwa se kuba meek. Ariko tukomeje kubikuza no kubyexpandinga, kuba meek ni ukugira za ngeso zose ziri mu Bagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 20, igice cya gatanu umurongo wa 20, aho Pawulo avuga ati, ahubwo n'umurongo wa 22 ati, imbuto z'umwuka ni izi, ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda n'ibindi bimeze bityo. Niko Pawulo yavuze. Yesu Kristo ati, munyigireho kuko nicisha bugufi, ndi meek, nuzuye gukiranuka, nuzuye kwihangana, nuzuye urukundo, nuzuye kugira neza, ndi meek. Munyigireho kugira ngo namwe mube meek. Aba babonye babone mwuzuye gukiranuka. Aba babonye babone mwuzuye urukundo. Aba babonye babone mwuzuye kwihangana. Mwuzuye urukundo, urukundo rutarobanura. Munyigireho. Uwo ni Yesu Kristo. Bavandimwe, dusange Yesu ati nimuze mbaruhure, tumusange, niwe wenyine uzaturuhura, niwe wenyine uzaduha ubuhungiro. Ariko hari ikindi kiruta byose, nk'uko twabibonye, aragenda akadushyira munsi ya yokiye, yamara kudushyira munsi ya yokiye, nababwiye ko yok kubayibonye murabizi ibigizwe n'amapfizi abiri, impfizi imwe iri ku ruhande rumwe, impfizi yindi iri ku rundi ruhande. Uburyo izo mpfizi zikurura yok, zikurura mu buryo bungana, imwe ikurura kuri +50, indi igakurura kuri +50. Ntabwo bishoboka ko imwe yakurura kuri +30 ngo indi kurire kuri 70 cyangwa 60 kuri 40. Icyo gihe ntabwo byashoboka kuko balance yabura. Hagomba kuba balance, bigakurura mu buryo bungana, byombi uko ari bibiri. Yesu Kristo ati, nimuze mbashyire munsi ya yokiya. Amahirwe dufite nuko iyo Yesu amaze kudushyira munsi ya yokiye, ariko yaratubwiye ati yoki yanjye iroroshye, yoki yanjye iroroshye. Uburyo yoroshye, iyo amaze kudushyira munsi yayo, abumwe ku ruhande rumwe natwe tukajya ku rundi ruhande. Ariko ntabwo ari nka za mfizi, kuko ntabwo dukurura +50 ngo na Yesu Kristo akurure +50, ahubwo ikiruta ibindi byose arakurura, agakurura byose, aturi iruhande ariko byose akabikurura ni ukuvuga ngo tugaragara nk'abakurura ariko imbaraga zo gukurura zose zose ni uziduha zose niwe tuzikomoraho mbega igitangaza itangaza aradushyira muri yokiye ariko akatubwira ati murabizi mwari muri yoki iteye ubwoba yababakandamizaga yababicaga yababahonyoraga yababahezaga mu buhunzi yababakurikiranaga mu buhunzi babica ariko jyewe ndabavana muri iyo yoke mbashyire munsi ya yoke yanjye ariko yoke yanjye iroroshye yoke yanjye iroroshye mu cyongereza baravuga ngo my yoke is light my yoke is easy mu kinyarwanda bagiye bakoresha andi magambo kubera ko nta yoke bagira mu kinyarwanda nta yoke iryo jambo yoke ntabwo ribaho mu kinyarwanda ariko mu cyongereza ngo my yoke is easy umutwaro wanjye cyangwa yoke yanjye iroroshye iroroshye kubera ko iyo umaze kuyijyamo ndaza nkahagusanga noneho muri kwa gukurura kwawe nk'uko bya bimasa bikurura ntaba ari wowe ukurura ahubwo imbaraga zo gukurura zose zose ni jyewe uziguha mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya kane umurongo wa cumi na gatatu yaravuze ati nshobozwa byose na Kristo umiki umpa imbaraga ntabwo yavuze ngo umpa purusa mirongo itanu z'imbaraga cyangwa umpa purusa mirongo cyenda z'imbaraga ahasigaye purusa cumi nanjye nkazishakira reka da yaravuze ati Kristo umpa imbaraga zose iyo ziva zikagera zivana kuri Kristo niwe utanga imbaraga zo kugira ngo ukurure ya yoke agushyiramo niwe wenyine nta wundi niwe wenyine bavandimwe ni igitangaza ashaka Yesu Kristo ko twomatana nawe ashaka ko twomatana nawe kandi nanone muri Yohana mu butumwa bwa Yohana igice cya cumi na gatanu umurongo wa gatanu yaravuze ati ntacyo mwakora mutamfite ntacyo mushobora mutamfite nta na kimwe arabibwira ngo nigeze kubivuga ngo Imana ifashe uwifasha uzumva umuntu umwe avuga ati ngomba gushyiraho agakeregeshwa kanjye byibuze ka purusa imwe reka da ntacyo ushoboye ntacyo dushoboye Yesu Kristo aravuga ati banza wumve ko ntacyo ushoboye uze unsange kuko byose ndabikora ni jyewe ubishoboye come to me come I will give you rest take my yoke learn from me I will give you rest learn from me unyigireho bavandimwe reka twigire kuri Yesu nicyo cyonyine kitatuvana mu bubata nta kindi turebe uko akora Yesu Kristo tubyimenyereze tubipratike twigire ku mico ye ya buri munsi twimenyereze uburyo akora ibintu tumenye ibyo yanga n'ibyo akunda kugeza ubwo duhinduka nka we kandi nta eforo z'injyana muntu nta eforo zidashoboka tuzakoresha ahubwo iyo ufite ubushake bwose budakebakeba Yesu Kristo arakwakira akabigushoboza byose ntacyo twishoboza na kimwe niwe ubidushoboza wiga ingendo ye ukayishobora kuko niwe uyigushoboza wiga imvugo ye ukayishobora kuko niwe uyigushoboza wiga indyo ye n'iminywere ye ukarishobora kuko ni ubigushoboza ha wundi ushaka guhinduka nkawe ugahinduka nkawe kuko si wowe ubikora ni ubigushoboza ntabwo rero umukiza wacu ashaka ko twiga mu buryo bwo gusoma gusa ngo turunde information mu mutwe ahubwo ashaka ko ubuzima bwacu bwose guhinduka kandi guhinduka kwabwo mbabarire ntabwo ari ibintu bidashoboka kuko ni ubidushoboza reka bavandimwe twobatana na Kristo niwe wenyine uduha ubuhungiro ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura munyigireho muba bagaragu banjye mufate ya yoke mujye munsi yayo kandi ntabwo nzabahana nzaza nyibafashe nzaza mbe yoke meti wanyu dufatanye kandi kwa gufatanya nta mbaraga zanyu muzakoresha ahubwo imbaraga zanjye nizo muzakoresha nzazibaha ndabibasezeraniye ni ukuvuga ngo nta cyacu dukoresha byose ni ibya Yesu igihe tumushakashatse tukamwegera ati mushaka ubwami bw'Imana munshake ibindi byose nimumara kumbona muzabyongererwa Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu kuba birebera ko batabanje gushaka Kristo bagiye batsindwa cyane buri munsi ntibashaka Imana noneho bahera mu butayu natwe guhera mu ngorane guhera mu buretwa akenshi sinshidikanya ko biterwa n'uko twirengagiza gushaka Imana ahubwo tugahera mu kuganya turapfuye duheze hanze duheze mu buhunzi Imana itinze gutabara se twebwe twakoze iki wowe wakoze iki kwa kurarika ati hinduka nsanga banza twomatane tugirane umubano uhamye nyawo unyigireho ube nkanjye numara kungira mu bitekerezo nzagufasha gupulinga ya yoke nzagufasha kuyikurura nzayigukururira nzaguha imbaraga zose uzakoresha kugira ngo ushobore kuyikurura ni ukuvuga ngo ibisigaye byose nzabigukorera ni jyewe ubikora nta wundi ni jyewe uzakuvana muri ako kaga urimo ni jyewe uzakuvana muri ubwo buhunzi ni jyewe uzakuvana mu ngorane urimo ni jyewe jyenyine nta wundi ariko banza nawe utere intambwe unshake umbone haleluya Imana idufashe abavandimwe iduhe kwakira Yesu niwe wenyine utanga ubuhunzi niwe wenyine utanga uburuhukiro kandi yarabidusezeraniye kandi ntabeshya ibindi byose ngo tuzabyongererwa haleluya reka dusenge Mana yacu urakoze cyane urakoze ko uduhaye uburuhukiro kandi warabuduhaye urakoze ko uduhaye inzira yo kugusanga ukaduha inzira kuba nkawe yo kukwigiraho ukaduha inzira yo kujya munsi ya yoke yawe kandi ukaduha ya amasezerano yuko yoke uzayidukorera uzayidukururira uzayitwuzuriza tugushimiye amasezerano yawe yuko uzatubera byose Yohani igice cya 15 umurongo wa 15 ntacyo muzashobora gukora mutafite ntacyo tuzashobora gukora na kimwe ntacyo tuzageraho na kimwe tutabanje gushaka Yesu Kristo ngo tumubone tutabanje gushaka Imana ngo tuyibone Mana urakoze urakoze kuvuga aya masezerano meza ndagusabye kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwanda kaza aho bari hose baba bari mu Rwanda baba bari hanze y'u Rwanda kugira ngo tugushakashake kandi tukubone ni isezerano waduhaye yuko nitugushaka tuzakubona Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 mushake muzabona musabe muzahabwa none si impamvu twasaba niduhabwe n'igihe kandi warabidusezeraniye kandi usohoza amasezerano uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri niko kandi uzahora ndagusabye kugira ngo uha abanyarwanda guhinduka uha abanyarwanda kugushaka no kukubona n'isezerano waduhaye ahubwo abanyarwanda twumva amasezerano yawe tuyamenye kandi tuyakurikire ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe none n'iteka ryose mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen amen
Come and